wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalka soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay barnaamij wacyigelineed oo ku saabsan ololaha tallaalka oof-wareenka iyo shuban biyoodka kaasi oo ku cusub dalka. Munaasabadda lagu daafuray ololahan tallaalka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya, xubno ka socday hay-adaha ka shaqeeya arrimaha caafimaadka, dhakhaatiir iyo shaqaalaha wasaaradda. Ubax Faarax Axmed oo hay-adda Save the Children u qaabilsan arrimaha caafimaadka ayaa ka warbixisay muhiimadda ololahan tallaalka ee dalka ka cusub.
Marka tallaalada waddankeena yaala waa 8 ahayn 2 lagu soo diray 10, maxaa yaala waa pentoshan ka samaysan, waa difteria, tetano, pertussis, hemophilus influenza, hepatitis B, intaas waay. Iyo waxaa kaloo jira BCG oo qaaxada ah, waxaa kaloo jira OBV-ga ama IBV-ga labada hadda isku darna oo dabeesha ah, waa 8. Hadda maxaa lagu soo daray pneumococcal iyo rotavirus oo 10 ku ah. Ilmaha qaar oo la mid ah ilmaheena dibadda ku nool 14, 15, 16 waa laga tallaalaa. Qaarna waa obligatory oo waa lagu tala, qaarna marka safraysid ayaa lagu talagalay. Ilmaha hadda safar aadayo, haddaan dhaho ilmeyga oo ku nool Mareykanka waxaan geynayaa Indonesia ama Uganda geynayaa, dhakhtara ku shaqalay travel medicine ay waa u tagay, wuxuu ku leeyahay meeshaas waxaa ka jira cudurka yellow fever, waa iska talaale. Hepatitis A ayaa jiro, talaala jiro. Difteria jiro, maxaa la dhahaa, tifo aan dhahay, talaala jiro. Qofku way soo qaadanaysaa, lacag ayaan bixinaysaa. Koo waxaa loo diidaa inaad naftaada horta badbaadisid oo meesha aan ku dhimanin. Hepatitis A, fulminantu qaar ilmo caruur qaar ku yahay. Difteria sidoo kale, maxaa la dhahaa, tifoga sidoo kale, talaalay leeyihiin. Waa la soo qaadanayaa saas oo kale. Marka anaga intaas ku qasabnaa.
Axmed Cabdullaahi Sakiriye oo ah madax wacyigelinta wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada Soomaaliya ayaa shaqaalaha iyo ka qaybgalayaasha ku booriyay inay la socdaan ololahan.
Community participation waa shayga ugu muhiimsan, hooyada ama levelka ay u fadhida inaad la fariisatid, hadday taagan tahay lala taagnaado. Yani levelka ugu muhiimsan wacyigelinta ama lagu samayn karo ayaa ah, kadib waxaan samaynaynaa community meetings si la sameeyo iyo volunteer recruitment in la godgareeyo community leaderskiina ayagana sida hadda shaqooyinka marka hadda campaignka la qabanayo kale, elderrada, influencerrada, waxyaalaha inta badan SMEyada social hadda xitaa waxa la engage gareeyay inta badan Somali Britishian Association qayb ka ah hadda talaalkan xitaa ayaga shaqada ugu badan advocacy waa aragteen social media hadda fiirsan ii sheegay meelaha badan ayaga hadda talk show-yada ayaga sameeyo SBEyada takatirada badan hadda la engage gareeyay Somali Social Media Association kwaala waa ayagana waa qayb ka yihiin. Waxaa jira niyak wax la dhahayo culimada kale ayagana sometimes maalmaha jimcada kale inay tahay masajida kiistaagaan waxa laga rabaa inay sheegaan haduu refusal dhaco hooyo haday diidato salaahan qofkas niyaga loo yeeraa ama sheekhas waxa laga rabaa inuu fahansiiyo maxay diinteena ka qabtaa talaalkan faa'iidadu leeyahay maxay tahay waxa sanan in loo sheego. Next tracking zero doses ka markaan track gareynayna zero dose wadankeena waa ogtiin waxa zaid ugu badan zero dose number kan aad u badan yahay saad ogtihiin ba program IBA program ka laba saddex jeer la soo qabtay saddex initiative oo big catch up la dhahay si lagu gaaro zero doses ka ama ciyaalka 5 sano ka yar salaahan talaalkeena awal routine immunization ka policy ka wuxuu ahaa hal sano wixii ka yar soo maheen.
Ololahan wacyigelinta ugu saabsan tallaalka oof-wareenka iyo shuban biyoodka ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo ka hortagga halista cuduradan.